olo e mafuta male SBS Samoan.
Wafaya ina le apilia Bruce Lemon, lele ile ana tu ua ia ile faya ofeusua inga faamalosi ise tama ita ina la nga lulue faatasi le pale menetele ita usanga uo mavae. O le apili ina faavae ilana faaiunga tetee, ile faaiunga pe ona aumaya le faamasinonga ile masino aapirila le tausanga na teanei. E faape mai na ia faya le solitu lafono ofeusua inga faamalosi ia Brittany Hickens I se potu ita tonu le pale menetele. O le faaiunga le full court o le federal court na aumaya ele afionga ile faamasino ya Justice Michael Whitney na ia faatu mawinai le amiotonu ma le saa o le faaiunga muamua e pe ona aumaya Justice Michael Lee ile masino apirile o le tausanga na tenei.
Full court has found that the way in which the primary judge dealt with and determined the proceedings was not procedurally unfair to Mr. Lehman. The facts as found by the primary judge fell within the terms of Network 10 and Ms. Wilkinson's pleaded truth defence. Mr. Lehman was also well and truly aware that the case against him included a claim that he had been reckless as to Ms. Higgins' consent.
Justice Michael Whitney. O le fai unga nei, e ono fa amalo si ai Bruce Lehman, e totongi ni tawi, e o ile lua miliona tala. Ile faala putupatonga faasalalawa le Channel 10, ma se tasi o na tuu sitala le tamaitai o Lisa Wilkinson. O taalo sanga ina le komisina maawulunga Sri Lanka ya usetali enei, ya soya Kunala Sekera, ni fesoswani maile malotele ona oa afianga olona atunuu maile tetele ololo nga matafenga. O fatunuina le presidente Sri Lanka Anura Kumara Tisa Nayake, se state of emergency, mai e ta ua o se whaalavelave e whaatusa i le tsunami le na oso i le Boxing Day o le lua whemalawha. Na sa anoa le komisina maawolunga o Sri Lanka, ia soia Kuna Sekera I le porokaname le SBS Sinhala.
We have reached out to a few friends in the international community, including the government of Australia, specifically to assist us with self-operating, fully equipped emergency medical assistance units, as well as search and rescue teams with equipment, rescue helicopters and sniffer dogs.
Le komisina maabolungo Sri Lanka I Australia, Yasoya Kuna Sekera. Ua baala au le tupusa o le Ekalesia Katolika Roma le fionga ya Pope Leo Sefun Malafa ia tunu u o Amerika ma Venezuela ina ia saili I feutanga inga se file mu ai o tu mau popolenga I leono o sa faia e Amerika o Venezuela. O le fionga ya Pope Leo na whanau o se tangatanu u o Amerika ai tele tausanga nangalue ai I Amerika I saute ma e matua le leila na saunoa marana faitau ilengangana Spaniolo. Ilana malelenga ilengangana Spaniolo na saunoa ai Pope Leo sa funwanafa o mata upu fapenei o tangata lautele lava e au pitusili o na maafatia maafainai.
Sobre Venezuela, a nivel del...
Regarding Venezuela, together with the local bishops' conference and with the Vatican ambassador, we are searching for ways to calm down the situation, mostly for the good of the people. Because very often, it is the people and not the authorities who suffer in these situations. It is better to find ways to have dialogue and perhaps use economic pressure and find other ways to change the situation.
Le malelenga ale fionga ili tupusa ole ekalesia Katoliko Roma Pope Leo Sefun Malafa ilengangana Espanyola. E to atolu se fulma le tolu tangata ua maali liwi Cuba mai faa amai e feavea ia e namu. Na faa alia e le sui ministitao le sui fua maalolo ina Cuba, Carilda Pena, e to a se fulma le lua tangata ua maali liu mai le dengue fever, ma le to alua se fulma le tasi mai le faa amai le chikungunia. Na ia taa ua foi o le to atele o tangata ua maali liu o tupulanga talavau ilano le se fulma le valu tausanga le maatutua. Na faalia e se tangata anu o Cuba ya Raul Echenik o loo malosi popolenga I tangata I le ono faatetele o le pepesi o faa ma ima I le namu ona o le tuwai o polokalame faasua le malo atoai male uti uti o fuala au o tonga fitinga.
Every day you see people getting sick, and there are more and more of them, and the state can't keep up with the medicine and the fumigations. I think they need to step up those measures a little more, because they're pretty much the only ones they're taking.
Like, share, mafa'ali sofina ngalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.